annagoo nabadgelya hay-adaha ammaanka inay shacabkooda difaacaan meel kasta oo dhibaatoba ka sheegta ama qaybadhaantu ka timaado ee ciidanku gurmadaan wayna sameeyaan, wayna samayn doonaan insha allah ciidanka amniga. Maamul goboleedka ee koonfuri state arrinkan sida ugu dhaqsiyaha badan in soo fargeliyo saddex maalmood gudahood inuu soo fargeliyo guddi u soo diro maadaama dadka dhibaatadan geysta